matasi amema awe nungilumzila utati nkiziyo ya mwenzi ya kundu uya wola na lindiziyo ya measi amema ungilumzila utati nkiziyo ya mwenzi ya kundu au shalama
shala shala shalama enjiswenya
unachese unachese
shala shala shalama enjiswenya
awe mama shala
shala shala shalama enjiswenya
unachese unachese gema
shala shala shalama enjiswenya
unachese gema owe pole nhliziyo yami ntombi engangithandana naye ngayilanda isimanebhinibi untshela ukuthi umzala wakhe lona sifana naye ngambamba kungakapheli iviki yabona-ke manje njengoba sengithandana nawe zokuthanda eke ngibambezela yabulala le nhliziyo yami engathi akusiyame manje awena ungidlumzila uthathe inhliziyo yami wayenze yakondo uyabona nale nhliziyo yami akusiyame manje ungidlumzila uthathe inhliziyo yami uyenze yakondo awu shalama
shala shala shalama enhlizweni yami
unachese unachese
shala shala shalama enhlizweni yami
awe mama shala
shala shala shalama enhlizweni yami
unachese unachese gema
shala shala shalama enhlizweni yami
unachese gema
mama ngithi langu yakhona ebe ngithanda impela nganqala uthanda umuntu kanjena mama ngithi langu yakhona ebe ngithanda impela nganqala uthanda umuntu kanjena uyabona-ke manje ngithatha isinqumo sokuthandana nawe ngizothanda ngakubambezela yabona nale nhliziyo yami ngathi akusiye yami manje ungidlumzila uthathe inhliziyo yami wayenze yakho dale yabona nale nhliziyo yami ngathi akusiye yami manje ungidlumzila uthathe inhliziyo yami wayenze yakho dale awuhlale la
Shala 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 ma, enhlizweni yami.
Unatheze, unatheze ke ma.
Shala 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 ma.